Abakulira ebyobutonde bw'ensi mu disitulikiti wa Kisonga wali wamu n'ekitongole ekya NEMA wamu n'abakungu okuva Minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi basaayiikaza ennimiro ezisoba 40 mu bitundu by'eggobero mu tawuni kansi Namayumba mu disitulikiti wa Kisa. Veronica Nalunga akulira ebyentobazi mu Wakisa akasizza nga batagenda kuddiriza mu bikwekweto eby'okugoba abeesenza mu ntobazi.
Tugenda kusigala nga tugenda maaso ku buli ntobazi lwonna oluli mu Uganda yonna ne Wakiso District okutwaliza awamu. Tusabe busabi Mukama baganda baffe abali waggulu bayongere okuprioritizinga environment sector ne wetland sector okusobola okutwongera tufujirira ssente. Abantu baba bagaaniddeyo tugenda bajjayo na mukono gwa kyuma tetugenda kubazibira ku liiso. After all ne president waffe yatuwa directive era n'abantu abagamba buli ali mu lutobazi aluveemu mpaka amanyi gaffe gatusobozesa n'obuyinza nga bwe butulambika.